Hello, this is your pastor Tony Kapola. Nataka nikukaribishe katika kusikiliza neno la Mungu tena siku ya leo. Biblia inasema neno la Mungu ni taa ya miguu yetu na linatumulikia kila mahali tunapokwenda. Maneno haya yatafungua macho yako. Inawezekana kuna giza ulikuwa unakutana nayo kwenye maisha yako, lakini liko neno ambalo neno hilo unalo siku hii ya leo. Karibu.
According to the Bible, karibia sadaka zote zilizowekwa kwenye Biblia hazikuwekwa kwa sababu kulikuwa kuna mahitaji kwenye huduma. Ni sadaka moja tu ambayo Mungu alidemand kwa sababu ya kazi, kama sio mbili. Na sadaka yenyewe ni sadaka wakati wanaoizo wanatoka Misri, wamevuka bahari ya Sham. And then God is looking for a way to stay among them. And then akasema kila mwenye moyo wa kupenda na mtolee Bwana, kwa sababu alikuwa amemwagiza Musa kutengeneza sanduku la agano la dhahabu. Na ilazimika kwa sababu ilikuwa ni baada ya wale watu kutengeneza ndama. Sasa unajua hela zikiwa nyingi, alafu una kazi ya kufanya nazo, unatengeneza ndama. Yaani ukiwa na hela nyingi, alafu umpi Mungu, unatengenezea ndama. Mind you, hao watu wametoka Misri. Alafu wako njiani wanaelekea nchi ya ahadi. Then wakiwa njiani wanaelekea nchi ya ahadi, nadhani kukumbushe, they were loaded with gold. So too much money without mission is a burden. So whenever God is blessing you with money, make sure you do something. Too much money without mission turns into a burden. And when it turns into a burden, you know what is the next thing? Unatengeneza ndama. Then you start worshiping your own gold. Unaanza kuwa too obsessed with the money that you have. This is the reason why you need to reach a time. Money should not be something that you tetemekea for. Yani jiwekee lengo hili kwenye maisha yako. Mimi nitamtetemekea Mungu tu. Not money. Money will not be something that will pressure me. Kwa sababu hata kama ninahitaji wa fedha kwa ajili ya jambo fulani, kumbuka you can also pray and God can open another door. Wa kusolve tatizo hilo ambalo ungelitusovia kwa hela. Are you getting now? So you need to, yani nataka kutengenezea mazingira ya kuipuuza hela. Usiye umaalumu sana, because you can ask God anything and he can give you without money. I'm telling you. Do you see what I'm hearing now? I desired to have this. It was last year. I desire to have this. And then, without my knowledge, somebody surprisingly bought it for me. I was going to Google website to look at it. You know, there is a car I desired to have, but I didn't have money. So I was looking at it all the time. Google, looking at it all the time. Suddenly, one man of God, and I took me a picture. Man of God, would you love this kind of car? Apa panchini. With a very wonderful, prominent ministry. Man of God, would you love to have this kind of car? He's not my spiritual son. He's not my friend. But he just said, God told me, for my next level, I have to bless you with this. Not everything we have to buy, we can choose. On this one, God, I want me to use my money. On this one, I want heaven expenses. Enter, Father, fully. Jehovah, show up.
And he will, trust me.
So Mungu akawapa wana wa Israel dhahabu nyingi kutoka Misri. Wakatoka nazo. Walipotoka nazo, wakawa mezibeba wazitumii kwa matumizi yoyote. Guess what happened? Ungrateful heart will never be, or I should say, will never produce a happy face. Moyo ambao hauna shukrani hauwezi kutengeneza uso wenye furaha. Ungrateful heart will never create a happy face. So we need to learn to give God thanks. It's very important, watu wa Mungu. Kumbuka, ungrateful heart will never create what? A happy face. Jaza moyo wa shukrani. Moyo wa shukrani. Sasa nitakwambia ni kwa nini maombi ya shukrani waga yanakuwa mafupi kwa wapendwa kuliko maombi ya shida. Pamoja na kwamba Bwana amewatendea mambo. Nilikuwa nakupa story ya wana wa Israeli na dhahabu zao. Nazikumbuka? Kwenye Biblia Mungu kuna sadaka lizi demand. Shaka kujua kama Abraham alikopeshwa. Do you know kwamba wakati Abraham anatoa Isaka, Mungu alikuwa na correct balance sheet ya Abraham? Because according to the Bible, you cannot receive anything if you doubt. Mpaka Abraham analala na ajili, manake alidoubt. Kwa hiyo kumpa Abraham mtoto Isaka ni makosa. So God had to correct the balance sheet of the spirit kwa kumdai Isaka. Ili Abraham akimtoa Isaka awe ni kama Isaka amekufa, hana mtoto, ili akija kumpa ampe kihalali. Kwa akati Isaka analala pale, mpaka Ibrahim anainua kisu, manake he was considered as a dead. Ndio unaona Mungu akumzuilia njiani. He waited mpaka amfunge kamba amlazi chini, manake moyoni mwake mwajaza tayari huyu ameshaamua kuua. Ndio unaona Mungu mshana sasa hivi, sasa nimejua. Manake sasa Isaka is no longer in the place. Then Mungu amwambia hivi, stop, nakukopesha. Nakupa kondoo. Komboa mwanao. Kutokea hapo wazaliwa wa kwanza wote ni mali ya Mungu. Kwa hiyo Abraham anarudisha marejesho. Bwana ziwe. Abraham anafanya nini? Marejesho mbinguni. Wazaliwa wa kwanza Mungu akasema hivi, kuanzia leo wazaliwa wa kwanza kuanzia wa mnyama mpaka wa mtu ni wa kwangu. Kwa sababu kutoka kwenye benki yangu nilimpa Abraham kondoo ambaye hakuniomba. Kondoo ambaye hakumfuga yeye. Kwa sababu Abraham kule juu mlimani hakupanda na kondoo. Kule ni kondoo wa Mungu. Ili pia balance, ituweze kubalance the balance sheet, lazima huyu kondoo alipiwe. Na ni kondoo wa milele. Kwa sababu huyu kondoo, he was spiritual kondoo. Who became physical. As a sign as mwana kondoo wa Mungu, which kwa dhambi ya ulimwengu. So Abraham akachinja mwana kondoo wa Mungu. So forever he will pay. Wazaliwa wa kwanza wote ni mali ya Mungu. Lakini pia Abraham na Yesu, Abraham na Mungu walikuwa ni friends. Kama ambavyo wewe na rafiki yako, sio dada yako, rafiki yako, mlieshibana, watoto wako atawaita wanangu. Kwa hiyo Mungu wakati anaenda kumchukua Israel kule Misri, alimwambia kwa kuwa umechukua mzaliwa wangu wa kwanza. Not as God, he was talking as a friend of Abraham. Sasa moja ya sadaka ambazo Mungu amezidemand ni first fruit, ni malimbuko. Lakini Mungu hadimandi kwa sababu ana shida. Mbeleni anawaelezea wana wa Israel kwa nini anayataka malimbuko. Anasema ili watoto wenu wakiwauliza mwambie tunakumbuka siku ile Mungu alipotutoa. Kwa hiyo kila watu wanapotoaga sadaka ya malimbuko ni kukumbuka. Sasa faida ya kukumbuka ni ipi? anasema nanyi mtamkumbuka Bwana Mungu wenu awapae ninyi nguvu za kupata utajiri. Anytime you don't remember God, you lack power. Na kukumbuka huku shaka hivi, nimekumbuka kumbe kuna Mungu. Mungu anapasa kukumbuka hivi, I remember I was in this situation, you delivered me. The moment you say that, power is made available. Every time you remember kama Mungu alikusaidia eneo fulani, power is made available. Kila unapokumbuka Mungu alipokusaidia na ukamwambia asante, ile kitu ile nisingechomoka bila Mungu. Nimekumbuka nisingechomoka pale bila Mungu. That was your hand, sir. That was your hand. Yes. Every time you remember that, power is made available. Remember, mtamkumbuka Bwana Mungu wenu awapae ninyi nguvu za kupata utajiri. Kumkumbuka maana yake nini? Katika viwili vitatu vinne ambavyo umevipata, usispend vyote, usile vyote, usitumie muda wako wote. Remember, there is a time of God, there is a man of God, there is, you know, there is something of God. Katika video vivyo navyo, there is something of God. And every time you do that, that is your power. Kilichomfanya Adam na mke wake wakose nguvu bustanini is because what would make them remember God, they ignored it. Kwa sababu mkifika bustanini, kwa sababu ule mti haukupandwa peke yake, haukutengwa, ulikuwa katikati ya miti mingine, kwa kwa kichukua kichukua matunda, kichukua kufika kwenye ule mti, atugusi, ile moment ya kutokugusa is to make them remember. Kwa ile kukumbuka, it gives them power to sustain them in the garden. Mwambie jirani yako, kila wakati unapomkumbuka Mungu, tunatengeneza nguvu kuwa available. Mtumi, umeelewa? Mtumi, umeelewa? Watumishi wa Mungu, mnaelewa tukizungumza? Every time we remember God, we make his power available. Unataka ushinde vita zako zote? Remember vita zako ndogo ndogo ambazo amekusaidia. Mjini saizi wewe ungekuwa unachangaa. Ungekuwa ushachina. Kama sio Mungu kukurehemu. Naongea uongo dadangu? Ungekuwa uzagaizagai barabarani saizi wewe. Wewe mwenyewe mjini ungekuwa unazurura saizi. Lakini Bwana amekusaidia. Uongo baba? Mimi nakumbuka wakati mwezi unaanza. Mwezi wa saba mwishoni pale. Mitandao yote ya kijamii inazungumza habari zangu. Kila mtu anaongea. Watu wananiuliza swali. Unatokaje hapa? Nikamwambia watch me and watch my God. Nakumbuka kulikuwa na andiko moja tu moyoni mwangu linasema hivi, njia za kutoka mautini zina Yehova Bwana. Nikasema I want to see the way. Nikaenda zangu Morogoro nikahubiri. Nikarudi hapa nikaanza ibada. Aliyekufa ni shetani ni mimi. Sasa aliyeibika ni shetani ni mimi. Na kesho tutakuwepo hapa ibadani tena. Tukidance, tukiruka, tukifurahi. Yes. Pale walipozania watatuzika. Njia za kutoka mautini zina Yehova Bwana. Because I knew exactly. This one did not come for anything else. It came to bury this ministry. It came to kill us. Jana tulikuwa na wanaume 1,500 uwanjani. Zi vilipangwa viti pale kama 7,000, vilibaki viti kama 2,000 hivi. Ndio vilikuwa vijakaliwa. When God is in the place, when God decide to show up with a person, pakeni mavi yote mnayomjua. Anasema hivi, japokuwa dhambi zenu zijapokuwa nyekundu kama bendera, mimi njoni tu tusemezane, tumalizana. Sema I remember where your hand took me from. Whenever you remember, you make his power available. Tatizo letu sisi tunataka kujitutumua. Sisi ndo tunaweza, unataka kushikilia vitu na lay them in the hand of God. Trust Him. Trust Him. Trust Him. Because kwenye mambo mengine, watu, hata ukijaribu kujieleza na kujitetea, wakikataa kukuelewa, wamekataa. So there is no amount of conviction ya maneno yako inaweza kuwashawishi watu. Just allow God. Kuna nyinyi, alafu kuna akina sie. Tunapoimba tumeuona mkono wa Bwana. Sisi natoka moyoni. Wewe inawezekana unacheza kwa sababu tu muziki unalia. Sisi tunacheza kwa sababu hatuna cha kupoteza. Wengine mnashindwa kucheza ibadani kwa sababu bado mna vitu vya kuprotect. Hasa mimi na protect nini za hizi? Kama kuchafuliwa nishachafuliwa. Kama kuvuliwa nguo nishavuliwa nguo. Kama kusemwa nishasemwa vibaya, napoteza nini? Natunza heshima gani? Yaani heshima gani nayo tunza? Wacha niruke. Hallelujah. Amen. Na watu wa Mungu. Yaani ukiwa akili zako ukiwa unawaza kwamba bado nina kiheshima changu cha kutunza, tunza mama, tunza eh? Sisi wengine ambao Mungu alitutoa kwenye mataptapu, tulikuwa makahaba huko, tulikuwa mangunyangunya, cha kutunza kipi? Wacha nicheze. Bwana asifiwe. Hallelujah. Ndio kile nakwambia mwenzangu, wewe bado una ya kutunza. Ndio maana ukiniona mimi nacheza unanishangaa. Unaona jamaa paka anatoka jasho ya nini? Mtu mmoja. Sasa namwadisia mwingine. Nilijua tu. Asingefika popote yule. Hawezi. Sasa unajua alifanyeje? Alidaki zimetapakaa kila mahali mbaya mbaya. Ulifanikiwa kuona hicho alichokisema? Sijaona bado lakini you know, mpaka leo hii kuna watu wamekasirika, wamenichukia, na mpaka leo hii hawajaona hata ni nini kilifanyika. Hata hawajui. Ila when you do not remember what the Lord has done, you become weak and powerless. But every time you remember what the Lord has done, ukikumbuka tu kwamba among my father's children I'm the only one with a stable life, you give him thanks. It's not about how much smart we are. It's about his loving hand. Nimekwambia dhahabu ukikaa nazo zinageuka kuwa nini? Ndama. And then unaanza kuwa an idol worshipper. Idol worship unaanza kutaka kusifiwa wewe. Unaanza kutaka kupewa wewe heshima. Unaanza kutaka kuona kwamba mimi mwana hawajaniheshimu. Kila saa unakuwa very conscious na the way people treat you. Mtu asiyejifunza kumpa Mungu shukrani, yuko very sensitive na the way people treat him or her. Wasipomsalimia tu, wajanisalimia mimi, unaona, wameninunia. Why? Because you are not grateful person. You are ungrateful. You are ungrateful. Jambo dogo tu linakuumiza. Jambo dogo tu limekukwaza. Very sensitive. You are ungrateful person. Una raha ukikata kidogo tu. Yani mimi ninavyosikia, I'm too, yani today I'm so down. Keep on being down, we'll climb on you as we are going higher. Even najua haya maneno tunayoongea unconsciously, but do you know they wake up in spirit? Watu wakipiga bangi, wakipiga mzuka, wanasema nini? I'm high. Why? Because they are not in physical, they are not in flesh. They are already in another world. Lakini wakiwa broken wanasema nini? I am down. My friend, be high. Yani wavuta bangi wasiwe na highness kuliko wewe. Mgeukie na kwambie be high man. Aya nai. Rastafari. Nanelewa watu wa Mungu.
A grateful heart will always attract the service from the Lord. A grateful heart will always bring God into the scene. Let your heart be filled with gratitude. Usihesabu sana ambayo hauna. Please. Thank God for what he has already done. Katika sadaka ambazo Mungu aliziandika kwa wana wa Israel, sadaka mojawapo ilikuwa ni sadaka ya first fruit. Biblia inasema ili wakumbuke ya kwamba Mungu aliwatoa kwa mkono wenye nguvu. Kwa hiyo sio kwamba hata Mungu alikuwa anataka hela zao au ng'ombe zao. He wanted them to do what? To remember. Kwa mfano dada yangu pale mwezi wa 8 amepitia vitimbwi. Sasa kwa akili ya kawaida ya Kinyakyusa anaweza asione lolote ambalo Mungu amefanya kwa sababu labda amekosa kitu fulani au kitu fulani. Asisahau kwamba there are people they went through a certain experience aliyopitia na ni vilema mpaka leo. There are people went through experience aliyopitia na wameharibikiwa mpaka leo. When you forget what the Lord has done in your life, wala niwaambie jambo. Unajua ugomvi mkubwa wa Mungu na wana wa Israeli ulikuwa ni mgomvi gani? Sio uzinzi. Kilichowafanya wasiingie nchi ya ahadi, nakwambia, haukuwa wizi. Kilichofanya wasiingie nchi ya ahadi, Biblia inasema hivi, watu hawa hawakumbuki ya kwamba niliwatoa. Watu wale hawakuingia nchi ya ahadi because of ungratefulness. Simple. Moyo usio na shukrani kama aliyokuwa nao Daiva kwenye bustani. Wewe matunda yote yote dada umepewa ule yote. Roho yako haijalizika. Mgeuke na kumwambia shukuru. Sasa naomba kuuliza, unacho cha kumshukuru Mungu? Unacho cha kumshukuru Mungu? Ukiweza kesho list them down. List them down. Wakati wa ibada hapa, tukiwa tunaimba, unachukua notebook yako dada yangu kupiza. Yo! Na kile kimeo lizingua. Lakini Mungu, umenipushia mbali. Unaanza. Uwa. Unaenda. Ukiona kama mzuka unakata, unataka kukata. Unarudi kwenye kidaftari tena. Unajikumbusha. Mimi nilikuwa niachike wiki hii. Unarudi bwana umenisaidia. Sijaachwa paka sasa. Na mdomo huu ndio nao. Mungu ingekuwa nishaachwa. Jehova, nani kama wewe? Ukiona step zimeisha, unakaribia kuchoka, unarudi tena unaandika. Unaangalia. Gari lilipigwa pale ulisikia kama pu. Na lilipigwa upande wako pu. Ikagongea kwenye pu. Mguu haujakatika. Niko hapa. Jehova, hii miguu yenyewe yako. Chukua. Unarusha huko. Rusha hiyo miguu. Unaanza kwa imekatika katika. Haza kesho enjoy ibadani. Ni wakati wa sifa, jizungushe hivi. Mungu atapindua hicho kiuno kwenyu. Waza hutaki kuniinamia, nitakuinamisha. Ko. Hallelujah. Bwana asifiwe. Have something to say, God, thank you. Thank you. Amina watu wa Mungu. Learn to hata nyumbani kwako. Learn to sometimes every at least Friday you can list down the whole week yale ambayo Mungu ameyafanya, and then at least you place them somewhere. Biblia inasema hivi, aliwaambia wana wa Israel waandike matendo ya Mungu alafu yaweke kwenye vibao vya nyumba zao ili watoto wao wakiangalia wasome yale Mungu anayoweza kuyafanya. Wakati wanapita mto Yordani, Mungu alimwambia Yoshua, chukua mawe. For what? So that you can remember. Mimi navushaga watu kwenye mto. Walichukua mawe. Ngoja niambie, kinachofanya Israel hata leo kiwe the most strongest nation, unajua ni nini? Every time they remember as a nation, we once crossed the Red Sea. The only one nation on earth iliyovukaga bahari ya Shamu ni sisi. Hamnaga taifa nyingine iliyovukaga bahari. Wengine wote wanaweka madaraja, sisi bahari igawanywa kwa ajili yetu. Nasikana wewe ni mara yako ya kwanza kuwepo katikati yetu, na shangaa haya majitu mbona anacheza hivi, anafurahi hivi. Ni kwa sababu tuko na Yesu ndani yetu. Na kama ulikuwa hujampokea Yesu kuwa Bwana mwokozi wa maisha yako, come and have this fun. Jesus is so sweet. Nyosha mikono yako juu, sema Bwana Yesu, leo hii nimekuja kukupokea wewe uwe Bwana na mwokozi wa maisha yangu. Ninakupokea wewe Yesu, ingia ndani yangu na mimi niingie ndani yako. Ninaamini ya kwamba ulikufa na kwa sababu ya kifo chako mimi ninapata nafasi ya kuwa mtoto wako, kuwa mtoto wa Mungu kwa kufufuliwa upya kwenye upya wa maisha. Ninakushukuru Mungu kwa kipawa cha wokovu kwa jina la Yesu. Amen. Baba, ninakushukuru kwa neema hii ambayo umeiachilia katika watoto wako. Ukawatunze na kuwahifadhi kwa neema yako kwa jina la Yesu. Amen. I speak in the name of Jesus. Within 70 minutes from now, may God do you a wonder. Amen. Akutendee jambo Mungu litakalokupa kicheko. Amen. Litakalokupa furaha. Amen. Kwa jina la Yesu. Mungu akubariki. Hongera kwa kusikiliza maneno hayo ya Mungu. Najua yamekujenga, yamekuinua. Unaweza kutufuatilia pia ibada zetu live kwa njia ya YouTube na mitandao yetu mingine ya kijamii. Lakini pia kama ungependa kushiriki pamoja nasi kwa njia ya sadaka, najua maneno hayo yamekubariki, ni kwa 0762153539. Lakini pia unaweza uka to reach out kwa namba hizo hizo kwa njia ya WhatsApp, na Mungu atakubariki sana.